olo e mafuta male SBS Samoan.
I le whaalau te leina o tātou telefou o loo sila sila le whainga mālo i Amerika. I le whaavaina o seisi whaala potopotonga tufa fesoaswani e suia pe suitulanga i le Gaza Humanitarian Foundation. Lea o loo ngāluru e whaatasi ai Amerika ma Israelu i le tufaina o fesoaswani mō tangata sivili i le Gaza. Na whaalia e se suia le whainga mālo i Amerika o loo iloiloina le whainga mālo au wala e whaaupopo ai fesoaswani e sao i te tono le Gaza, lea ua lua nei tausanga o whenga iei tangata male uti uti o mea ai le swāwai mamā, ma waila au o tonga fitinga. Na sao noa le whaatono o le World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus, e nā o sina vaenga i titi o fesoaswani mena o mia, o loo whaasawina i te tono le Gaza, talumai le malienga o le file mu i le vau Israelu ma Hamas.
Is there a dent in hunger level? So if the aid that's entering Gaza is significantly low, it cannot dent the hunger level. And the situation still remains catastrophic because what's entering is not enough.
Le fatunu sili o le faala putputonga a malo au fatasi ile soifu malo loina le World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ua aumoia se manatu fautua po o se advisory opinion a le famasinonga le International Court of Justice le ICJ o lo ta uaile iai o le tiute tausi o le malo Israelu i tangata sivili o Palestina e le Gaza. E au fiai i le tiute tausi le mautinoa o lava mea aima le suava i mamā mō tangata sivili o lo o aumau i ele ele. Lea walua tausanga osofa ia le militeri ya Israelu. Na saa unua Paul Richler le loia mo suyo Palestina o le faaiunga ale ICJ o le faamate la ino tangata sivili o se a upenga o taua o se soli tula fono lea.
Those are the principles of the starvation of civilian population is not allowed under international law. Using starvation as a weapon of law is not allowed under international law. Denying aid to population who are suffering from wars and suffering from foreign occupation is not allowed by international law.
O loo te ene Israelu, lo lātou soli o tu lafono fa'avao ma lo, ili osofa inga o le Gaza Strip. Ua fola fola e le presidente o America Donald Trump se sa e matua faina i le atina e o le tamau a ingo Rusia ma o loo famoe moe vave famuta ina i le taua i le va Rusia ma Ukraine. O nei sa o loo fasanga tonu i kampani suau u te tele e lua i Rusia lea o loo te le le va ingo le atina e o Rusia o loo fatupe ina mai ai. Ina ua aumaia le nei faa ingoa po le nei faa linga e vave ona oso, na vave ona oso ai ilunga le tawar suwa u i le lalulangi i le lima pasene i le aso nanafi ma na fola fola i le atunu o initia le ono le to e fatau inatu o le suwa u mai Rusia. Na saunoa Peter Tisch o se tasi na vea ma ampasa o au se tali e Rusia i se talanoanga male ABC na ole paule ole awale fa amalo si ai Rusia e fa amuta la noso fa ingo Ukraine.
The United States is the only country that really has sufficient levers to pull to really demonstrate to Russia that the costs of the war to Russia will only increase. And that requires a certain number of measures, such as the decision to apply sanctions to Russia's major source of war revenue, oil and energy exports. Also, I think it's very clear that the United States is still enabling, as it should, Ukraine to conduct strikes against the sources of the threat.
Peter Tesh le na vea ma ampasa o ausitali e Rusia i tausanga utuonai i se talanoanga male ABC. Na faalia le popolenga Peter Tesh i le faawopea o na faatawina isi atunuu e pei osaina ma Korea i matu o le swau malekasa mai Rusia. Ua faalia i se faasalalaunga le malo kominisi i Korea i matu le folofolanga le peresetene o le atunuu Kim Jong-un e le mō tusia le langolangoina e lona atunu o Rusia. Ile aso whareile na te enei, na te tala inai se maafa amanatu mō fita fita I kore e mātū. Na maali liu a o taufa atasi ma le vanga awa Rusia ile taua o whaienei ma Ukraine ile I tū mālo o Kursk I Rusia. E to a se fulu wafe fita fita a kore e mātū na o whaina e taufa atasi ile vanga awa Rusia. A e owa ile to alua afeo ila tau ua maali liu wai. O le taui, mai Rusia, o ni fiso soani lea ile atina, alo tuma o aingo ko rei mātū, a toa ai malesa palai, o a upenga o taua, mō lana military.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o fea lawa e mawailau podcast.